At around 9 a.m. this morning, thousands of people of all ages were out in the streets protesting against the alarming drug rate among majorly teens and youths. Being led by Steve Simple Boy, the protesters had banners with the message, "Say no to drug abuse."
Aha! Steve Simple Boy! Manic Production! Vijana, tu achemia darvati! Domanake, tega maskio! Domanake, 20 kazi! Vijana, tu achemia darvati! Nasema, tu achemia darvati! Vijana, tu achemia darvati! Nasema, tu achemia darvati! Vijana, tu achemia darvati! Nasema, tu achemia darvati! Vijana, tu achemia darvati! Nasema, tuache miadarati. Unapata vijana, wameketi keti tu, wanavuta miadarati. Hawajali, wanapoteza wakati, hawana habari. Ukivuta miadarati, inaribu akili, inaribu paka mwili. Wametuli tuli tuli, wamebaki jobless. Kushoto na kulia manze, wanalia. Hakuna kazi, wapate kazi. Waishi vizuri, waishi masa mazuri. Mambo iwe powa, yani iwe safi, bila wasi wasi. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Ukivuta miadarati, itaribe brain. Uta feel very pain, ikiinge kwenye vein. My friend, muache miadarati, museme yes we can. Mambo iwe power, yani iwe bam bam. Ukivuta miadarati, kuna kitu umegen. Stand up, never fall again. No pain again. Mambo iwe sorry, yani iwe goody goody. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Tufanye upesi, tuangamize miadarati. Tuwe na amani, tusipoteze wakati. Na keti chini, na dondoko na machozi. Akina Misi, akina John, akina Lucy, akina Masi. Wote, wamefariki manze, tumewamisi. Jujutu ya miadarati. Moyoni mwangu, nina machungu. Sisi kitefu tefu na isi kizungu zungu. Vijana, wamesepa kwa mangaza, wameingia kwenye giza. Mapenzi kiolela, hawana ata haya. Wanafanya vitu maya zenye hazina mana. Wazazi wao, wanalia lia tu, eti dunia mbaya. Kumbe, watoto wao ndio wabaya. Na baki mdomo wazi, nani alaumiwe? Watoto awazazi, kama unajibu, si mama utupe jibu. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Mimi Steve Simple Boy nasema, naisi uchungu. Nikiona dada, nikiona kaka, nikiona mama, nikiona baba. Paka vijana, wameathirika tu na madawa za kulevya. Mungu wa rehema, mwape neema. Wapate kusimama, watimize ndoto yao. Wawe juju, yani wawe malo. Waseme asanti, yani hero kama ana omwana wa mkwano. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. 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 Yeah. Vijana, si lazima tutumie miadarati. Hama vipi? Honey boy wenyu. Steve Simple Boy, I'm a VIP, yo man, I get a boy. Made in Keep Reproduction, yo man, I'm